Liberia jamana ukan tolantanro Samuel Canyon Do ni abiseka mogoba bisaba ninduru osigero de ba konna la fara teuteu nindon Liberia jonjon uya jigikana bla chamanchela ka ayiraka foko jamana tigia alebeka ngafali jamana tigi mutumbe ni oye Ellen Johnson Sirleaf ni sambi wolonfla ani konontondo ni ale farafina muso folo e kake jamana tigie samba fla ani duru wati la abina fanga jamana tigia di a fadenke George Weyama jamana tigi kwa Yei kalenki shen, jamana aleka saria sumba, unyamoga unyama Francis Corpo. Ako, ale yaka nyanamaya chama nke balontan tera unkono nala, konga bi. Alebe kenga sewa musoro, ko ani toshite kelenye. George Weah, nisan bi duru ani kelendo, dekera farafina tolantana foloye. Ka sanu jonjo masoro, samba kele ani keme kononton, ani bi kononton, ani duru. Aya yireka fo, konu farala nyonka, ko jamana betanye. Konga kunu kla kla la ko atena nye. Ani amuso muntoko yoko kla ani akademisenu. Ako ko aleka ni jamana tigyayin. Ko abina bla juruku juruku ani dungo juga oko leli kono. Ko ye wale yae ko ifoka akakeleka ban. Ko jamana furuba barakela ukanga sara nyana masoro. Madam Sirleaf ni ale kuntena seki kambo tuguni jamana tigya sarati were nofe flakofe. Bina fanga bla wakati mna aseraka ben ko jija ni farafina klebi yanfan jamana kono. Ni sigida kele ye mogo ba keme fla ani ba biduru o de bonne unina soro jijali koka ma ke jamana deun sagula baye ani fantanya o jugara kosebe kosebe.